Me jificha na sudos, but I be solid come on my ways and I rugo. Keep your flaws, my nigga, I don't need your kudos. If he dies, he dies, that's my nishi game, ya ludo. Who is an enemy though? An enemy is a deluded psycho. Some of these ninjas is family. People you ready to die for. Where's it stomach velo kona success? So posi jenny lipo. Na wakata kata iso madumbo na zipeleka kia maiko. I'm an icon in the right form. Start your iPhone, don't I banje. Wake a mic on when it ties on. Like a snap back a kiwarambe.
Kiwarambe?
Kiwarambe. Enemy na roho ya afande. Yani 5-0, since you talking about 15, nataka pesa by Monday. Omindo na fane kulipo your suffering. Na kwango ni content. Nonsense. Nikiono kisafa na itangazadi kwa conference. It's only a few people that I mess with. Majority are not friends. Cause they only know to become interested, but they know that they gon' trend. Wamepanga nini? Wanapanga njama, wakini yendea kwa waganga. Mina zidi kuponda lada na nikibembea na wakanyanga. Niko on air na pa brother na wakini kosea unashandango. Wameponda kaka shakwa na wachekadi kwa madanga na wakanyanga. Kwenda
uko.